Blog Talk Radio.
Ngezwa ningaba kwangango kokera kwaganira cyane muri ganiro nange mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Nta buzima barakubitwa barahondwa ubukene sinakubwira ubukene rero nyine uko ngubwo bakozwemo barahwereye nyarwanda nibanyaguhera kubera iki kubera kari agatsiko kari ku butegetsi niko kabagejeje ahangaha niko katumye abanyarwanda rwose bahinduka insabirizi bahinduka basabirizi kandi abanyarwanda bari bafite uburyo bwo kubaho abanyarwanda bari bibeshejeho abanyarwanda barabashaga kubaho rwose batari insabirizi ntawe basabiriza byose rero ni buriya butegetsi bubi ni buriya buyobozi bubi cyane buriho ushaka kugira ngo buzamaririze abanyarwanda neza kugeza igihe ahari wenda ukibwa umunyarwanda cyose kizashira kikava muri ya Rwanda. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero turi burebe ku ngingo ebyiri nyamunini aho turi burebe ku kibazo cya Cassien Ntamuhanga biri kunugwanugwa yuko Cassien Ntamuhanga rwose ashobora kuba yarashimuswe nuko avuga ngo baramufashe ngo akaba hari byinshi yafashwe yafatiwe muri Mozambique aho yari ari ariko dukurikije ibyo turi gusoma n'ibyo tubona akaboko ka Kigali byo karimo kandi turaba tureba aho bishya bigana ariko akaboko ka Kigali kabirimo cyane ubundi rero turi burebe nyine na bya binyoma byabo byo mu Rwanda aho batubeshya ngo nguburiyongera aho baza batandika batubwira ngo hari inkuru izi nizi zitwereka iterambere ukareba bavuga bati iterambere ariko ku rundi ruhande wareba ugasanga ari ibinyoma ahubwo batubeshye bakunzi ba hadita ukarerekane ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezweho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema niwe muri kunyumva ijambo ni ryanyu.
Uwe ndakumva Chantal na uranyuba?
Yego ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze ndagusuhuje nsuje na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ngasuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye bakunda radio itahuka mu buryo bw'umwe ariko bose ndasuhuza abayoboke bacu bihuro nyarwanda aho baroze ku isi n'abayoboke bandi mashyaka yose aharanira demokarasi. Mbabarire nsuhuze kandi n'abantu bo muri sosiyete sivile rero nk'uko wari umaze kubivugamo tubifite ikiganiro kitari bube kirekire cyane ingingo eshatu nk'uko wari umaze kuzivuga ikibazo cy'akasiye nta muhanga ikindi ikibazo cy'ubukungu n'ikibazo cy'ibinyoma bindi bya turubugarukeho mbo niba hagira umuntu uza mu kiganiro muze kumubwira tumuhe ijambo niba nta urahagira rero ubwo twatangira uyu munsi rero tariki ya 31/05/2021 tubafite ikiganiro kigira kiti ngo nta muhanga we ntazazanwa aboshye mu ndege ngo bazamusinziriza kandi bamunyuze iy'ubutaka. Ibi ngibi turabisoma mu nkuru ya ikinyamakuru kitwa ikinyamakuru gikorera kuri internet kitwa Commando One Post cyanditse inkuru reka nzishake uko bayise iyo nkuru iravuga ngo reka nzishakire mbabwire izina ryayo inkuru ireba bya kamuhanga ya nta muhanga kase na muhanga iyo nkuru iravuga iki rero iyo nkuru iravuga iti iravuga ngo bo ndayibonye ngo Mozambique cyongeze cyanje mu cyanganire cyane ntagari kiza cyane ariko nguvuga ngo Mozambique to illegally extradite abducted Rwanda refugee Kassien Ntamuhanga through Tanzania. Donc ni ukuvuga ngo Mozambique irashaka kohereza mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko Kassien Ntamuhanga washimuswe igashaka nyine Mozambique irashaka kumwohereza mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko imunyujije muri Tanzania. Mu nkuru rero harimo iki? Mu nkuru hari ikinyamakuru kiravuga ngo iyo nkuru yanditswe na n'uwitwa Nancy Ahebwa. Uyu munyamakuru rero aravuga ko nta muhanga ufite ubuhungiro bwa politiki muri Mozambique wabonye ubuhungiro bwa politiki muri Mozambique yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi amategeko arengera impunzi temera ntiyemerera Mozambique kuba yamwohereza mu Rwanda igihugu yahunze. Ahangaha rero umuntu akibaza ati kubera iki baravuga ko bagiye kumwohereza mu buryo bw'ubutaka njyewe ku giti cyanjye ngatekereza ko biriya bintu Kagame yakoze byo kujya gushimuta Rusesa bagina akoresheje indege byamuteye ikibazo gikomeye cyane ku isi bimushyira mu kato bimwishyira isura mbega ibintu atazanakira noneho birasa naho yahinduye umuvuno noneho Kassien Ntamuhanga ntabwo ashobora kumwohereza ashatse yabikora akajya kumuzana mu ndege kwagira azana abandi bantu bariya bantu yagiye azana ajya gushimuta akabazana mu ndege ariko we ntabwo ashaka kubigenza kubera ko byamugizeho ingaruka zikomeye ngo arashaka kumunyuza y'ubutaka. Ikinyamakuru rero kiravuga ko ngo bamaneko be ngo bafite gahunda yo kuzamutera ibishinge bisinziriza ngo bakamunyuza muri Tanzania ngo niko umusirikare wo muri Mozambique umwofisi wo muri Mozambique yatangarije iki kinyamakuru. Ikinyamakuru kandi kiranavuga ko ngo hari abakuru babiri b'ingabo umukuru w'ingabo wo mu Rwanda umukuru w'ingabo Shebuta Majongire ngo n'umuntu ngo ukuriye polisi ngo baherutse gukora urugendo muri Tanzania bagakeka ko ikinyamakuru kigakeka ko byaba ari byo byari bajyanye gupanga iyi gahunda yo gushimuta Kassien Ntamuhanga bakamunyuza muri Tanzania ariko ntabwo babitangira ibimenyetso nyine bigaragara. Bo ikindi rero Kassien Ntamuhanga Cassien Hamuhanga baravuga ko mbare nje munyuza nkamwita kamuhanda ariko nta muhanga Cassien Hamuhanga ngo yashimuswe n'abantu umunani batandatu ngo baba muri Mozambique n'abandi babiri bavuga ikinyarwanda ngo abo babiri bavuga ikinyarwanda ngo baje kugura ndavuga ibiri mu nkuru uko nabibonye ngo aba babiri bavuga ikinyarwanda ngo baje kugura ingurube ngo ndetse ngo baranayibaga n'iki byose bitwa kare abakiranya bakiriya ariko ngo baramufotora muri noneho gahunda yo kugura ibyo ingurube cyangwa se inyama z'ingurube baguze simbiziwe ngo irangiye batashye mu nyuma y'iminota 30 gusa hahita hasesekara abangaba nyine bandi batandatu bo mu gipolisi cyangwa se bambaye uniforme y'abasirikare cyangwa se abapolisi n'abo banyarwanda bari kumwe babiri noneho ngo baramufata baramuboha nyine birumvikana bamutwarira laptop computer ye na telefone barayijyana noneho ngo ababibonye batangiye gusakuza babaza impamvu ngo barababwira ngo uyu muntu ngo kasiye ngo nta muhanga ngo acuruza urumogi none ubwo rero mbago baramujyanye ngo bamufungira mu mazu ariya ngo yita safe house nk'andi Kigali ngo imwe mu ma safe house yo muri Mozambique ni ariya mazu nyine bafungiramo abantu ngo bakabategereje ko ngo ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Mozambique bwumvikana uburyo bwo kumugeza i Kigali ndavuga ibiri muri iyo nkuru anga tukaba twakwibutsa n'abantu ko uriya president Nyusi wo muri Mozambique aherutse mu ruzinduko i Kigali bikavuga ko ngo yaragiye kwaka ubufasha bwa gisirikare bwo kurwanya inyeshyamba zimereye nabi ubwo rero umuntu yavuga ko wenda ariho byaturutse nta cubucu busabwo wenda n'impanguhe ubwo wenda niho biturutse ibyo byose ni ikibazo gikomeye ibyo byose ngiye ndabona ikibazo kigiye kumera nk'icya Joel Mutabazi nk'icya Rieto na Joel Mutabazi umuntu ufite ubuhungiro mu kindi gihugu ubuhungiro bwa politiki wabwemerewe uprotejwa na HCR bagiye kumushimuta bamujyane siko wenda batagiye kumujyana mu ndege bazamunyuza wenda nk'uko ibinyamakuru bivuga bashaka kumunyuza mu nzira za panya za nzira nyine za magendo nyine bamunyuza muri Tanzania mu mihanda nyine bazamutera ibishinge amusinzirize nk'uko ibinyamakuru kibivuga ariko murabona ko ni ibintu binyuranyije n'amategeko uriya muntu amategeko avuga ko umuntu wahawe ubuhungiro bwa politiki udashobora kumusubiza mu gihugu yahunze ibyo ni cyo kintu cyumvikana rero ni ikibazo kigiye kwiyongera mu bindi Kagame yari atubafite isura y'uko ashimuta abantu batavuga rumwe nawe byagaragaye cyane ku kuri ya kezi ya Rusesabagina usibye ko na Joel Mutabazi niko byagenze usibye ko wenda abantu bayibagiye batajya bayivuga kandi hari n'abandi benshi yagiye ashimuta birumvikana ariko iyi kezi ya Cassien Ntamuhanga irimo kuvugwaho cyane ibinyamakuru muri Mozambique bimereye leta nabi cyane hara usiko numva igiportugiye ariko hari abantu bari kutwohereza amakuru batwereka ko ibinyamakuru itangazamakuru za media zimereye nabi leta ya Mozambique bivuga ko batagomba kohereza Cassien Ntamuhanga mu Rwanda kubera ko ni ibintu binyuranyije n'amategeko agenga amategeko arengera impunzi bo reka ndekera aho ngaho ndumva ari ikintu cyo navuga ibindi ubona mvuze birimo ikinyamakuru gusa wenda na ka commentaire gatoya ntabwo nabigimuzi kuko nta information zindi zirenze izi ngizi mfite zirenze muri iki kinyamakuru zo muri iki kinyamakuru ariko murabona ko ibintu bitifashe neza reka niba Chantal ufite igitekerezo watanga kuri ingingo wagitanga twakomeza ijambo ni ryawe Chantal wi urahari wi
urakoze ku mijambo kuri ingingo pardon mbabarire uyu muhungu arababaje ibi bintu rwose aka gatsiko gasikifite kihaye byo gushimuta abantu ni ikibazo giteye inkeke ni ikibazo cy'ubwoba ariko se niba mushimute bamujyane noneho turebe yuko ari byo biri bukemure ibibazo abanyarwanda bafite ibibazo biri mu Rwanda ibibazo bitoroheye buri wese ubu se baramujyanye n'ubundi amabi bari basanzwe bakora noneho nuko ikibazo nuko bagenda bongera ku mabi bari basanzwe bakora kandi barimo bibeshya yuko barimo bakemura ikibazo ahubwo bo kugira ngo bakemure ibibazo barabyampira ugasanga noneho ibibazo biri kugenda ahubwo bikaza ubukana. Ejo bundi mwabonye ukuntu rwose isi yose na meza ngahashize isi yose yari rimwe bavugiriza induru, isi yose iracyabavugiriza induru ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Ariko ngaho ni mundebere, ngaho ni murebe ibyo bari gukora. Nta muhanga rero Imana ishobora byose. Imana ikomeze imurinde, Imana ikomeze imujye imbere. Njye ndumva aricyo kintu cyonyine cyo kumwifuriza, kubera yuko nimba yari afite ubuhungiro muri Mozambique, bakaba bari baramuhaye ubuhungiro, afite ubuhungiro, ntabwo numva ukuntu bagomba kongera guca inyuma ngo bamufate. Njyewe ndi kuvuga nti agatsiko, ariko nta ibintu bariya bantu bikora ntibijya binabaho, ntibijya biba ku isi, ntibijya n'ibintu bitabaho, n'ibintu bitabaho mu isi rwose. Kumva rero ngo baraje baramugota baramufata, bagira gute, baramujyana aho ngaho. Hariho n'igihe ngemba ndi kuvuga reka tubitege amaso nanjye nk'uko wari ubivuze nta information nyinshi mbifiteho, sisineke kubona ibigenda bisohoka mu binyamakuru, ariko wiwe ibinyamakuru byinshi cyane hariya hepfo mu Mozambique barimo barabivugaho, kandi nibakomeze banabivugaho, bakomeze basakurize na leta yabo nyine, kuko nimba ari leta yumva igomba kuzana ikorana, igomba gukorana na Kagame mu buryo bwo gukomeza guhumbyeta impunzi. Icyo gihe none se ubwo niba bajyanye kase jo wundi bakazaza bajyana abandi bizarangira gute, bizakomeza gute, bikazanarangira gute? Icyo ni ikibazo nibaza, kandi ni ikibazo giteye inkeke. Urumva yuko atajya baza nyine bajonjoremo abo bashaka babice, abandi babajyane iyo bashaka, ni abatemeye nyine gupfukamira kariya gatsiko, abandi babakorera ibya mfura mbi nyine nk'ibyo bakora mu Rwanda. Ibyo bakora mu Rwanda nibyo bashaka nyine, kugira ngo bazajye bajya ahantu hose mu bihugu byose aba aribyo bajya kuhakorera. Ni ikibazo rero giteye inkeke n'abantu mwe, ni ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko kariya gatsiko karanze gakomeje kunanirana, kariya gatsiko karanze gakomeje imigambi mibisha yo kurimbura umunyarwanda mu buryo bwose, yatari mu nzara, kuba ari mu Rwanda ni ukubasenyera, ni ukubaburizwa irengero, ni ukutuma batavuga, nta burenganzira bwo kubaho bagira, noneho nugize ngo arabahunze bakanga bakamukurikirana, none bakamusanga bamusanga mu buhungiro we yahungiye ngo kugira ngo bamuburabuze, bamubuze uburyo bamubuze no kubaho. Icyakora gatsiko nako kwamaganwa nako kuvugirizwa induru, bintu byako birarambiranye rwose, kandi biteye n'inkeke. Bwana Kabagema rero ntabwo mfite byinshi byo kuvuga kuri iyi ngingo, nta makuru yandi menshi mfiteho, nta bindi bishyashya mfite, nibyuba wabonye nanjye mba nabibonye, biri gusohoka mu binyamakuru byose, nibyo turi kubona biri kuvugwaho. Ndumva aricyo kintu navugaho, nta magambo menshi mfite yo kuvuga kuri iyi ngingo. Urakoze
cyane. Iyi nkuru ni iy'uyu munsi ku itariki ya 30/5, ntabwo ari inkuru ya kera tumaze kubasomera, gusa ari ikintu cyantangaje. Hari interview nabonye ya Louis Michel uri muri New Europeenne, bamubajije ikibazo cy'ukuntu uriya Lukashenko muri Belarus yashimuse indege akayiyobya, kubera ko umuntu utavuga rumwe nawe yari ari muri iyo ndege akohereza indege y'intambara ikajya kuyiyobya, indege ya gisivire bakayiyobya bakayitegeka kugwa ku kibuga kugira ngo abashe gushimuta umuntu wamuvane mu ndege ya gisivire. Aravuga ati hari leta zihora, yavuze ngo hari leta, yavuze mu bwinshi ati hari leta zihora zidushyira mu bigeragezo. Miko umuntu yavuga ati leta zihora zidushyira mu bigeragezo zigakora ibintu bitabaho, yavuze iriya bya Lukashenko nyine byo muri Belarus, ariko biya ntaho bitarukane n'ibyo mu Rwanda, ahubwo biriya byabaye muri Belarus biratuma n'abantu benshi basabisanisha n'ibyo mu Rwanda, ugasanga n'ikibazo cyo mu Rwanda nacyo kirazamutse gifashe intera ndende cyacyo gushimuta abantu cyane cyane cya Rusesa Bagina. Nicyongereho na kiriya rero cya kiriya muhungu kase nta muhanga, ni bibi byongera mu bindi, ariko nkuko wari ubivuze Chantal, ni ni nka moteri yenda imodoka igenda itama piece buri munsi buri Rwanda yenda imodoka igenda itama piece itama piece itama piece itama piece ikazageraho igahagarara bikabirarangiye mbo reka tujye kunyigwa cha kabiri nyigwa cha kabiri nabwo ku kigano cyacu kiri bwihuta uyu munsi turareba ikibazo cyo cya COVID-19
hari kabagema hari mushimiye uri muri studio.
Okay, mushimiye uratwumva?
Ndabumve Edwari.
Okay, ikaze mu kiganiro mushimiye twagushuhuje kandi twaguhaye ijambo kugira ngo usuhuze abatwumva utange na commentaire yawe kuri ingingo ya mbere niba waba wayikurikije ijambo ryawe.
Ya, reka ngusuhuze cyane wowe Edwari Kabagema na Chantal Inyange na Serge Kubanga bw'ibyuma. Tuzi n'abandi bose bafatanye muri iki kiganiro n'abari dukurikire twese n'abari dukurikire bose muri aka kanya n'ikindi gihe suze n'abakunzi ba RNC hirya no hino n'abandi bose baharaniye bari guharanira impinduka rero kuri iki kiganiro kuri topic mwarimo muvuga ntago ndabivugaho menshi kubera ko ni information numvise mwavuze ishyashya kuri Cassien Ntamuhanga hariya muri Mozambique ni ibintu twakomeje gukurikirana hashize igihe bamufashe ariko mu by'ukuri nk'uko numvise ubivuze kuba umuntu bashobora kumufatana ibyo bintu by'ibiyobyabwenge ntabwo ntekereza ko ariyo mpamvu yatuma bamwohereza mu Rwanda ubwo ni ibintu bagerageza gusobanura ariko mu by'ukuri bidafututse ibyaha bibaho ariko kuvuga ngo warahunze niyo waba uri gusaba ubuhungiro utaranabubona ntabwo kugusubiza mu gihugu wahunze ibyo ari ibintu byemewe niyo mpamvu yenda n'imiryango myinshi igomba guhaguruka ariko kandi ntabwo twanakwibagirwa ko Mozambique iri mwa biriya bihugu byahaye u Rwanda warning ku byerekeranye na Human Rights Watch biriya bya World Review byabereye i Geneve Mozambique nabyo hari nayo hari ibintu yatanze mu Rwanda ibyo yavuze ku Rwanda nabyo iruvuga ko rukora ibintu bitemewe n'amategeko mpuzamahanga ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu rero Mozambique ntabwo ariyo yagakwiye kwirirwa iyo bya ibintu yenda bivuga ngo igiye kumunyuza muri Tanzania ubwo yenda niba bashaka kugira ngo bamunyuze muri Tanzania ku nzira y'amaguru baragira ngo yenda byere kuzabarwa kuri Mozambique bivugwe ko yatorotse yenda akajya muri Tanzania ariko ni ibintu byo kubeshya iby'u Rwanda ko rubiri inyuma byo nta kubishidikanyaho ariko mu by'ukuri nta n'impamvu nk'uko mwari mwabivuze yuko iriya FPR karagatsiko muri rusange kashobora kujya gafata amafaranga harimo n'imisoro y'abaturage n'inkunga amahanga yiha n'inguzanyo zizishyurwa n'urubyiruko ngo kajye kwirirwa kayakoresha mu by'ukuri mu kwirirwa gahiga abantu niba uriya muhungu yaratorotse kuko yaratorotse gereza birumvikana bishobora kurakaza bamwe ariko nta n'icyo yarana batwaye mu by'ukuri umuntu nkuriya ko aho yigiriye mu buhungiro ko ni umuntu w'umusore ukiri na mutoya kandi barabizi hari abantu bishe bariya ba Kizito bariya niyo mugabo mu by'ukuri nabo bari abantu b'abahanga bazi n'ubwenge n'uyu Cassien nawe si umuswa ni umuntu w'umuhanga ariko kwirirwa bamukurikira ari umwana w'umunyarwanda bamushoraho amafaranga yakagombye kugira icyo amarira mu gihugu yakagombye gufasha bari abashomeri bari mu gihugu kugira ngo bagire icyo bagereho biteze imbere ukirwa umushoraho n'amadolari 10 cyangwa 50 numva ko iriya leta ari leta isigaye yarataye agaciro abanyarwanda bazarambirwa bagomba kurambirwa rwose bakababwira bati wa mugani ntawe uzabakumbura kuko bakora n'ibintu bidafitiye akamaro umuntu uwo ari we wese ahubwo bishobora kuba binabasenya kurushaho kuko nyine ya kese ya Rusesabagina cyangwa izindi zose zigenda zirushaho kubagaragaza uko bari ubwo rero nkaba musanga ari uburyo bw'uko bari abantu ntabwo bigeze bamenya yuko bavuye mu bunyeshyamba ibi bintu babitangiye kera bagira ngo ni ibintu byoroshye kwirirwa bakubita udufuni banyereza abantu nyine bakaburirwa irengero ubundi bakabiba nka kuri abibye mutabazi n'abandi bagiye biba bavana hanze ukagira ngo niyo nibwo buryo bwabo bwo kuyobora ariko mu by'ukuri ntago ari byo byagakwiye gukomeza imyaka 20-20 gukora amakosa wisubiramo numva ari igisebo ni igisebo ku banyarwanda ni igisebo ku bayobozi babo ni igisebo mu by'ukuri muri rusange kuba dufite leta ikora kuriya ushobora kumara imyaka 20-27 utaramenya uburenganzira abantu bakwiye kumuntu agomba kugira uburenganzira niyo watse ubuhungiro ahantu iyo ni itegeko birazwi igihugu watsemo ubuhungiro kugira ngo ubwenge ugiye gufata umuntu cyangwa kumuhemukira kugira ngo ibyo bintu ni amakosa abo ntago nzi impamvu batabizi nta nubwo nzi impamvu babirengaho bagakora ibintu bibi buse kafiyani bamuzanye bakamugeza hariya mu Rwanda niyo bamwica iriya leta yakunguka iki uretse ko twaba tubuze umunyarwanda cyangwa kumufungira muri gereza burundu ni iki bunguka hariya abatwaye iki cyari kidasanzwe kuba yari umuntu w'umusore ungana kuriya Edouard numva nta kintu byinshi nabivugaho uretse kumva ko dufite leta isebye yataye agaciro itafite mu by'ukuri icyo ari kwiye gusobanura imbere y'abanyarwanda ngo ivuge yenda ngo hari kibamariye mbona aho iri kujya hose iri kugana mu rugobo wa mugani ntawe uzayikumbura murakoze numva aricyo nabivugaho
urakoze urakoze cyane usibye iriya leta usibye ku wa mugani yo kwitesha agaciro no kwihamenya rubanda ku gutuma isi yose ibahagurukira ikabanga ariko buri harimo n'ibibazo bya ekonomike uravuze ngo bazunguka iki mu gushimuta nta muhanga kasiyani bakamugeza mu Rwanda ntuguhombya nyine igihugu none se ejo bundi wabonye abacuruzi barimo kurira bati iriya nama ya cogamu twari twaraguze ibintu twariteguye ubu ngubu tubihombeyemo amamiliyoni hari uwavuze ngo yahombye miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ko inama itabaye ndetse munibuke amagambo ya Clara Kamanzi asingiza cyo bita cogamu avuga ati cogamu niza u Rwanda ruzayungukiramo miliyoni 700 z'amadolari miliyoni 700 z'amadolari iyo cogamu ibyo niryo bavugaga ariko kwarewe naga ariko byagukiza ariko ni yari gahunda noneho tekereza inama yagombaga kuzanira igihugu miliyoni 700 z'amadolari umugabo witwa Kagame Pahuro akoze amafuti akoze icyo bita amakosa nk'ayingurube agiye gushimuta abantu akayisha abandi imbere y'inama njye hari ikintu njye ntaje numva ariko muzakinsobanurira mwebwe mushobora ko mwumva ibintu kundusha simbizi ubundi Kagame yashaka ko iriya nama iba ubundi waba ushaka ko iriya nama iba ukajya gushimuta abantu ukica ba Kizito Mihigo ukagira gute ukajya gushimuta abantu raveye mbere yuko gucya inama iri bube iyo simvuga ko ari byiza ibyo arikora ukoze icyaha cyangwa se ugahemukira abantu mbere cyangwa nyuma y'inama ibyo biba ari icyaha n'ubugome ariko se umuntu ufite ubwenge buzima ukanagiye mu ishuri kuki abikora mbere y'inama nibura yapfa kubireka abashimuta akaza abashimuta inama irangiye abo yica akaza bica inama irangiye kuko bigaragara ko habayemo ubwenge buke cyane ni ibintu byumvikana donko habayemo ubwenge buke simvuga ko no gukora ikintu kibi inama irangiye nabwo ari byiza ni ibintu bibi ariko biriya byo ni ibintu biteye ubwoba rero ibyo wari ubuze uti abazabyungukiramo iki niba rero umuntu yakoze ikosa amakosa atuma amakosa umuntu yakwita amakosa nk'ayingurube agatuma iriya nama ya cogamu idaterana mu Rwanda kandi yari kuzaza mu Rwanda miliyoni 700 z'amadolari abo bantu yishe bakitse mu higo n'abandi yashimuse bafite agaciro ka miliyoni 700 z'amadolari simvuga ko umuntu ari mbabare simvuga ko umuntu ari ubusa umuntu afite agaciro karemereye cyane ariko mutekereze umuntu ukora amakosa nk'ariya agahomye igihugu miliyoni 700 z'amadolari urumva kubera amakosa nk'ayo ngayo ngo gushimuta umuntu gushimuta umuntu agutwaye iki ibyo ni byo barazaga uti kamuhanga azabungura iki urumva azaza wenda indi ibindi bihugu birakare n'ibyayo kuzaba ejo biba bitabaye imfashanyo zibazikupe batangira kujya babaha imfashanyo y'ibihumbi 500 nk'abonye buriya ni Europe yende bafashisha amafaranga amayero ibihumbi 500 ubwo ni igihugu kibihombeyemo n'abaturage babihombeyemo ni ibintu biteye ubwoba ariko uriya mugabo ntabwo yoroshye mboreka tujye ku nyungu yacu ya kabiri ariko ibintu akora byinshi nyine biba bitari imibare n'ibintu bihombye igihugu bihombye abanyarwanda bikamena amaraso ariko meme ekonomikoma mu buryo bw'ubukungu ni ibintu bihombye igihugu ko nugero n'uwo yarworoshye agiye amafuti akora amafuti nk'ariya agatuma inama bavuga ko izindi za miliyoni 700 z'amadolari ikava kubera amafuti aba yakoze mboreka reka tukomeze ingingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cyo guhuzagurika kwa leta y'u Rwanda mu byerekeye gushaka ibisubizo bya COVID-19 kubibazo byatewe na COVID-19 ahangaha turareba priorite d'abord priorite ibintu byihutirwa kurusha ibindi harimo ibyo bavuga ngo bashaka gukora hari byihutirwa bidakorwa hari n'ibitihutirwa bari gushaka gukora reka tubirebe hari ejo bundi mu kiganiro cy'ubushize twababwiye twabahaye inyandiko yitwa yo muri The New Times inkuru yo muri The New Times yatugeraga ko mu Rwanda ngo rwasohoye miliyoni ngo ruzasohora nako miliyari 7 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda mu kurihira abaturage bari mu bukene bukabije mituweli. Noneho twabarije rero kuko buri wese bamurihira 3,000 tugasanga abo baturage miliyoni ari abaturage miliyoni 2 n'igice bari mu bukene bukabije bakabariyongereye cyane nkuko nabibabwiye mu myaka itandatu ishize bari miliyoni 1,500 muri 2019 baba miliyoni 1,900 none muri 2021 bagiye kuba miliyoni 2,500 miliyoni 2,500 urumva rero ko bagenda biyongera ku munsi ariko noneho turebe ikibazo uko kimeze muzi neza ko bariya abaturage bari mu bukene bukabije bariya bavuga ngo bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe leta yabarihiraga amafaranga buri wese ikamurihira amafaranga 2,000 noneho akiyongereraho 1,000 cya mitu 1,000 kugira ngo yuzure 3,000 byo gura mituweli nubwo ko baraparticipaga leta ntabwo yamuhaga inkunga ntabwo yamuhaga yose bamuhaga 2 we akirihira kimwe none abonga bariya none icyo 1,000 nacyo babakaga bakibavaniyeho leta isigaye yatanga yose cyo ni ikintu kiza ariko abandi basigaye baracyayatanga yose ni ukuvuga ngo ubukene bwarateye mu gihugu kubera covid 19 ubukene buteye icyiciro cyo hasi bakivaniraho 1,000 bo barakibasonera leta yabatangira yose kandi ibatangira 2 n'isigaye ibatangira 3 bo ntacyo bariya miliyoni 2 n'igice nta faranga n'imwe bagitanga bagombye gutanga 1,000 ariko leta yaje bavaniho ariko abandi basigaye mu cyiciro cya kabiri cya gatatu nabo ubukene bwabageze kuko ntabwo wasobanura ko covid 19 yaje ikagera ku cyiciro cya nyuma cy'abaturage kiriya cyo hasi cyane bari mu bukene bukabije ntabwo ari bo bonyine bagezweho n'ingaruka za covid 19 nabo mu cyiciro cya kabiri no mu cya gatatu yabagezeho ubu ni ukuvuga ngo niba baradesize kuvanaho 1,000 mwibuke ko iki ni ikibazo twabajije covid cyagira covid igitera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu 2020 twabajije ikibazo kiko hagiye kuza ubukene bukomeye buzaterwa na covid kubera ko abantu bari bafite imirimo iriya mirimo idafite amakontra bideburuya n'iki byose bavuga ko barenze miliyoni 1,000,000 hafi miliyoni bose bahise babura akazi mu byumweru bitatu bose abantu barenze miliyoni babura akazi bariya bicururiza bacunga urufani bacuruza amakara bacuruza bwataro bose birahagarara abantu barenga miliyoni bose bahita babura akazi birahagarara kubera guma mu rugo muravuga ati kwe igihugu kibonye abakene benshi noneho leta y'u Rwanda ntidusobanura ukuntu iza mituweli izagumye kungana uko yanganaga kandi abaturage barakimye kurushaho aho ngaho kiyo twarakibajije ko mbona ko byagize ingaruka nibura bariya bari mu bukene bukabije babavaniye 1,000 ariko n'abandi basigaye nabo bagombye kubagabanyiriza icyiciro cya kabiri cya gatatu nabo bakavanira 1,000 nibura kubera ko ubukene bwageze ahantu hose ntabwo bageze mu cyiciro kimwe bose barakimye kandi turabizi neza ko nabari mu cyiciro cya kabiri cya gatatu harimo abantu bose bakennye bagiye babarundamo gusa muri kadere yo kugabanya umubare w'abakene ariko na bose ni abakene numva rero ko kufata icyiciro kimwe akaba ari cyo uvaniraho 1,000 ukabagabanyiriza abantu ntugabanyirize urumva ntabwo ari ibintu binyuze mu mucyo kuko ubukene bwateye na covid 19 bwageze mu byiciro byose ntabwo bwageze mubari mu bukene bukabije gusa mbo icyo ngicyo ni kimwe ikindi rero leta umuntu atumva nuko bariya abantu bo mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu ntabwo babagabanyije mituweli icyo leta yakoze ni iki rero hari inkuru yasohotse reka nze nyibashakire inkuru iravuga ngo ni inkuru ngo aho kugira ngo mituweli bayigabanye ubundi 3,000 ku mwaka aho kugira ngo bayagabanye bo icyo bakoze ni iki RSSB icyo yakoze muri iyo nkuru ivuga muri iyo nkuru yavuga ngo RSSB igiye gutangiza ngo igihe ngo umwaka mushyashya wa mituweli ni inkuru yo muri mu gihe ko mu 2025 RSSB ivuga ko ngo yahaye abaturage chance yuko bashobora imituweli 3,000 bashobora kutayishyurira rimwe bakabanza bakishyura 75% bakivuza noneho ngo ariko ngo ntibizarenze ukwezi kwa 12 nayo 25% batayatanze ni ukuvuga ngo aho kugira ngo babagabanyirize bavuge bati tubavaneho 1,000 nk'uko babikoreye bariya bo mu cyiciro cya mbere abuja ngo bavuga bati noneho ni muzatanga biri kubera ubukene bwateye mu gihugu bitewe na covid namwe turabagabanyije bibaye bibiri ntago ariko bakubiza bikoze bavuga ati muzagumya mu yatange ariko umuse nkaho mu yatanga mu byiciro manze gutare 75% noneho ukwezi kwa 12 kuzarangiye nayo 25% sigaye nayo mu yatanze ariko bati utanze 75% deja atangira kwivuza ntago bikiri ngombwa gutegereza gutanga 100% bo ibi ngibi bisobanuye rero bisobanuye ko ubundi mituweli amafaranga na amadorari atatu mu mwaka mu byumve na amadorari atatu mu mwaka n'ibihumbi bitatu by'amafaranga y'u Rwanda bisobanuye ko leta y'u Rwanda cyangwa se abaturage bo mu Rwanda kandi buriya ni ukuvuga bariya babiri bariya mu cyiciro cya kabiri cya gatatu kuko abandi ntibibareba bariya bo barihirwa na leta bariya miliyoni ebyiri n'igice barihirwa na leta biriya ntibibareba byo kubagabanyiriza miro ngo banze gutanga 75% abazongiye batange 25% bo ntibibareba ni ukuvuga ngo leta y'u Rwanda ifite abaturage bafite ibibazo bikomeye ku buryo badashobora gutanga amadorari atatu mu mwaka ngo bayatangire icyarimwe mubyumve neza nicyo bisobanuye ko niba badashaka gutanga 3000 mu mwaka ngo batangire icyarimwe bagure mituweli bavuga bati noneho nukubafasha tukabasayidira mukajya mubanza gutanga 75% no mukazo 75% mukazongera mugatanga andi 25% nyuma ni ukuvuga ko abaturage mu Rwanda benshi cyane icyiciro cya kabiri cya gatatu bafite ikibazo cyo kuba babasha kwishyura amadorari atatu mu mwaka icyarimwe bikaba ari akaba arizo mpamvu RSSB yahisemo iriya metode buriya buryo bwo kuborohereza ngo banze bishyure 75% noneho nyuma bazongera bishyure 25% kugira numva ko ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane kuri leta ivuga ngo yarwanije ubukene ihora itanga imibare ya fake imibare ikukinze imibare ya fake imibare tekinise nta wasobanura umuntu ko warwanyije ubukene abaturage bafite ikibazo kimeze gutya cyo kubasha kwishyura amadorari atatu mu mwaka batabasha kwishyura icyarimwe angaje cyo nicyo cyumvikane neza noneho rero icyo turakibonye ikindi kiboneka nuko mu gihugu twabonye dufite abanyeshuri ubwo turavuga bashaka ibintu byihutirwa kurusha ibindi kwivuza ni ikintu kihutirwa cyane kurusha ibindi ikintu kihutirwa cyane bo abaturage ntibabasha kwivuza deja bariya mu cyiciro cya mbere ubona ko ntibabasha kubona igihumbi kugira ngo barihe mituweli leta igomba kuba yabatangira barayabuze igihumbi urumva ni dolari rimwe ntibabasha kuribona ku mwaka bariya nabo amadorari atatu mu mwaka ntibabasha kuyabona leta igomba kuborohereza kugira ngo bayatange ibice nabyo ni ikibazo cyerekana ubukene bukomeye kandi mu bintu byihutirwa mu bintu by'ingenzi cyane bikwivuza ni impamvu ikomeye nako ni ikintu cy'ibanze cyane bo noneho turafite n'abandi bantu abandi ba abanyeshuri 330 cyangwa se 10% by'abana biga muri primaire na secondaire bataye ishuri nacyo mwumva ko ni ikintu gikomeye cyane usibye ko leta aho ngaho yaraciye irarumira nta kintu yigeze ikora kugira ngo bari abana ibagarure mu ishuri kandi nabo ni ingaruka zatewe na COVID-19 icyo nacyo ni ikintu cyihutirwa kandi leta nta kintu yakoze ngo bari abana 330 bagaruke mu ishuri kandi iki igitangaza nuko bari abana 330 n'abana babakene cyane n'abana babariye abantu leta yunganira kugura mitiweli n'abana babo cyangwa se bari irimo korohereza batabasha gutanga amadorari atatu mu mwaka igomba kubabwira ngo nimutange ibice amadorari atatu ya mitiweli n'abana biriya miryango icyo nicyo cyumvikana nacyo bo noneho rero impamvu ikibazo nkiza ni ikihe hari bo twanabonye nacyo ikindi kintu kigaragaza ubukene hariya twabonye abantu barenga 3,000,000 nanone bananiwe kugura udupfukamunwa muzi neza ko mbibutse ko bariya bantu muri FPR bahawe ibiraka byo gukora udupfukamunwa bakoze uduhwanye n'abaturage hakaza ko abaturage bo mu Rwanda hakaza kuboneka udupfukamunwa 3,200,000 twaheze mu bubiko twarabuze utugura kandi barakoze udupfukamunwa duhuye n'abaturage bose bisobanuye iki hari abaturage 3,300,000 bananiwe kugura udupfukamunwa kana gapfukamunwa kamwe kagura 0.5 by'idolari kimwe cya kabiri cy'idolari urumva ko naho ngaho ni ahantu herekana ubukene bukomeye noneho rero undi mushinga leta igiye kutuzanira uvuguruza ibingibi ubona ko turafite ibintu byihutirwa cyane leta itagize icyo ikoraho biteye ubwoba leta iravuga ngo mu nkuru yasohotse mu museke kuri 28 z'ukwa gatanu 2021 aravuga ngo leta ngo ifite umushinga ngo ngiye nakwita ko ari umushinga utihutirwa cyane umushinga ngo wo gutanga nkunganire ku baturage 300,000 nkunganire ubwo nuko kuvuga ngo leta izafasha abo baturage kugura umurasire w'izuba doga amasenyarazi aturuka ku murasire w'izuba kubera iki kubera ko ngo uko byagenze ngo mbere babwiraga abaturage ngo bajye kugura ibyuma materiyeli ibintu byuma byatuma babasha kwensara imirasire y'izuba iwabo ngo bagasanga wenda inguzanyo babonye amafaranga bafite ntashobora no kugura ibyo byuma noneho leta iravuga iti reka nkunganire ako wenda ngo bafitemo bari abafitemo akaboko birumvikana noneho ikibazo gihana iki ngiki urumva ko umurasire w'izuba ni ikintu wenda kizadakiza ariko kitihutirwa cyane kurusha biriya ntabwo kibutirwa cyane gusubiza bari abana 330 bataye ishuri kubera ubukene bwatewe na covid leta ntacyo izi ibafasha ntabwo byihutirwa cyane ahangaha reka tubanze turebe igiciro icyo biguze hari inkuru yasohotse mu kinyamakuru gikora kuri interineti kitwa Dusurus Post ku itariki ya 5/11/2020 icyo kinyamakuru cyavugaga ko leta ngo irimo rwose kwihutisha ku buryo mu 2024 ngo ariko donc mu 2024 ngo abaturage bose bazaba babonye amashanyarazi ngo bagiye kwihutisha byo gutanga amashanyarazi aturutse ku mirasire y'izuba mu giturage bo noneho rumeze bite ahangaha baravuga ngo leta izatanga nkunganire kugira ngo umuturage ngo wo mu cyiciro cya mbere abone amashanyarazi leta izamutangira 90% we yitangire 10% anga mu byumve neza leta nicyo bita impamvu byita nkunganire ngo leta izamutangira 90% yo kuzana ayo mashanyarazi y'umurasire w'izuba ngo yamugereze muhira leta imutangire 90% we umuturage yitangire 10% 10% angana te rero 10% ngo ni amafaranga 2,600 uwo muturage azatanga iyo 10% andi leta izayatanga noneho byo 2,600 angana n'10% we agomba kwitangira ngo azaba ari inguzanyo ya banki agomba kwishyura donc ariko bakayimuhera iki ku 9% uko azajya agenda atinda kwishyura ariko azajya azamuka ariko noneho turebe turafite abaturage 2,000,000 ubyumvire dusubira inyuma gatoya urumva ko umuturage kugira ngo abone umurasire w'izuba agomba kwitangira amafaranga 2,600 angana n'10% leta ikamutangira 90% 2,600 angana te rero mufate bari abaturage 2,000,000 bananiwe kwitangira 1,000 leta kugira ngo iyabakurireho ubundi bitangiraga 1,000 leta ikabatangira 2,000 noneho ikaba 3 bakabasha kugura mituweli noneho leta impamvu leta yahisemo kuyabatangira yose uko ari 3 icyo gihumbi kakibavaniraho nuko yazi ko batayabona none umuntu ntabona 1,000 cyo kugura mitiwere uramubwira ngo yitangire 2,600 byo kuzana umurasire w'izuba mu nzu kandi mbibutse ko bari abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe 2,000,000 ni leta ni imibare leta ibiduha bari abantu leta ivuga ko abantu batabasha kugura umunyu n'isabune ariko leta irimo kubabaza ngo bitangire amafaranga 2,600 yo kuzana umurasire w'izuba mu nzu murumva ko ahangaha harimo ikibazo gikomeye kandi leta izi neza ko batabona na kiriya gihumbi cyo kwiyongereraho cya mituweli barakibuze ahangaha ni ikibazo gikomeye ikindi na bariya bantu dufite bariya bantu bo mu cyiciro cya 2 n'icya 3 ubwo ni ikindi cyiciro tugiyeho nabo ubwabo ntabwo babasha kwishyura 3,000 cyangwa se $3 mu mwaka ngo bayishyure ingunga imwe leta igomba kuborohereza ku buryo bagenda batanga ibiti bice 75% ijana bakunyagatana 25% kugira nabyo ni ibintu byerekana ubukene bukomeye none bari abantu batabasha kwishyura $3 mu mwaka icyarimwe bigora wowe leta wowe ukaba uroburije yo kubabwira ngo mwishyure mu byiciro ni gute aba bantu bategeka kuvuga ngo ni kandi kwivuza ni ikintu gikomeye cyane ngo nibashaka 2,600 byo kuzana umurasire w'izuba iwabo donc kwishyura 2,600 ikibazo cyo kwivuza ntikirashoboka kirakomeye ariko urababwira ngo nibatange 2,000,000 urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye ikindi gikomeye nk'uko nawe mbibabwiye bari abana 330 bataye ishuri bo muri primaire na secondaire leta yatubwira ko ari 10% bataye ishuri kubera ingaruka za COVID-19 ababyeyi babo babuze akazi n'iki byose bakoraga yenda muri secteur informel babura akazi leta nta kintu yigeze ikora kugira ngo ibasubize mu ishuri wenda iyivuga iti twebwe twafunguye konti twa banke zizaba inguzanyo wenda mujye gufata amafaranga mubashe gusubiza abana banyu mwishuri abana batayishuri rekada ntabwo ari ayo mafaranga babahaye bashaka kubaguriza yo gusubiza abana mwishuri ahubwo bari kuha amafaranga yo kuzana umurasire w'izuba mu mazu yabo handa mu bitekerezo umva kwiga ni ikintu kibutirwa kurusha ibindi ariko ntabwo leta ishaka kubafasha kubaha inguzanyo yo kugira ngo basubize abana babo mu ishuri irabaha inguzanyo byerekana ko angaha umurasire w'izuba ashobora kuba hari akaboko hari abantu bakeneye kucuruza bo mu gatsiko akaba ari business yabo bari kwikorera ariko urumva ko ibibazo byihutirwa birerekana ko abaturage bakennye cyane aho kugira ngo leta ibafashe kubanza gusubiza ibi bibazo iri kugenda ibashyiramo imyenda ngo nimuze mugure umurasire w'izuba nababwira n'akandi kantu wenda mwe mutazi hari umuntu ntibuka neza ariko mbabarire umuntu niba ari umuntu wo mu rubyiruko niba ari umuntu umudamu wagiye ajya guteranya abantu arabwira ngo leta irashaka ibafitiye gahunda bari abaturage bakennye yuko bajya ngo bajya muri sako ngo amabanki yajya baguriza amafaranga kugira ngo babashe gutunga zira telefone zigiyeho za smartphone bajye bazishyura buhoro buhoro nk'amezi 12 amezi 24 mubyumve neza murebe ibibazo abaturage bacu bafite abaturage miliyoni ebyiri n'igice batabasha kubona amafaranga igihumbi abandi batabasha kwishyura amafaranga atatu bari abantu bo mu cyiciro cya kabiri cya gatatu n'abantu barenga miliyoni eshanu batabasha kwishyura amadolari atatu mu mwaka icyarimwe leta ikagomba kubafasha ngo kubabwira ngo bishyure mu byiciro amadolari atatu mu mwaka ariko umuyobozi wo muri leta ukomeye akaza kubabwira ngo leta ngo nibajye kwaka imyenda muri banki yo kugura ama smartphone kigose yarabyivuze ntabwo ngiye mwibuka neza ariko iyo nkuru umudamu usanzwe izina rya ngibuka ariko yarivuze ngo kugira ngo abantu bose babashe gutunga smartphone ngo abaturage bakennye bagombye kujya muri banki ngo banki zikabaha inguzanyo zo kugura smartphone angaha mutekereza angaha nicyo navuga nti rero igihugu cyacu gifite ikibazo murabona hari ibibazo byinshi bikomeye byihutirwa kurusha ibindi leta ntabwo ifasha abaturage kubikemura icyikora ni ukugenda ibeshya imibare cyangwa se ibashyiramo n'imyenda ariko mu bintu bitumvikana urumva ko ntabwo ibibazo uko biteye ubungubu nta muntu wagombye gutinyuka kuza kubwira abaturage ngo arahe imyenda ya telefone ngo arahe imyenda y'imirasire y'izuba abantu batarabasha no kubona amafaranga yo kugura agapfukamunwa batabasha no kubona amafaranga y'igihumbi yo kwivuza batabasha ingunga imwe kuba batanga amafaranga atatu mu mwaka na kuba amadolari atatu mu mwaka yo kugura mitiweli ukaza kubaha andi makredi ngo nako kubaha izindi nguzanyo zo kugura ibintu byawe wowe urimo gukora business ndabona leta gupanga imishinga ibintu byihutirwa kurusha ibindi ni ikintu gikomeye kugira ngo leta ibashe gukemura ibibazo byihutirwa kurusha ibindi muri cya gihugu ni ikintu cyabananiye kandi urugero ntabwo ari urwa mbere muhora mubibona ariko uru nguru rurabagaragariza neza iriya leta dufite iyariyo murayibona mbega nta leta dufite reka ndekera aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe
urakoze cyane Edouard ndumva rwose ni ibintu byumvikana ubukene mu baturage burigaragaza ariko yenda hari ibishobora gukorwa tutagiye kubeshya yenda ngo bibe byagaruza amafaranga abaturage kuba bagira amafaranga nka ziriya ngendo za Kagame wambwa niba yari amaze nk'umwaka atagenda nyuma y'iyi covid mbese aho itangiye kugabanuka akaba agiye mu Bufaransa gusa yenda hari ahantu bajya basevinga amafaranga kurushaho kuko ziriya ngendo zirya amafaranga menshi cyane atari ngombwa ariko niba akomeje akajya yicara mu Kigali ntakomeze kujya yirwa zerera hari amafaranga bishobora gusevinga ariko ni ukuvuga ko niyo bayasevinga ntabwo arayo kuzana za smartphone hari ibintu byinshi wambwa ni nk'uko warubivuze bikenewe by'ibanze nko kurihira ibyo byiciro byo bikennye cyane mituweli bakayiriha ijana ku ijana mbese bakamutangira bitatu ku mwaka abo bakennye bahereye ku bakennye cyane ibyo ni ibintu bagakwiye gukora kandi binihutirwa ariko n'abanyarwanda bakabona n'ibiryo ibiribwa bibatunga ntihagire abana wumva ngo baracyagwigwingira kubera babuze indyo yuzuye ibyo ni ibintu bagomba kwitaho kurusha ibindi iyi nkuru y'amashanyarazi kugira ngo yende n'abanyarwanda bajye babyumva ko ntago duhari nge ntago mpari rwose kugira ngo yende tuvuge ibintu ijana ku ijana nk'ababizi ariko tubwire n'abanyarwanda batwumva bari nko mu gihugu batubwire nibi bintu babatubwira iyi leta iba yanditse biba rukuri kwingingo waruvuze ngo yuko mu 2024 bazaba bamaze kubona umuriro bose batanze urugero muri mu ntara y'amajyaruguru nguko ngo guverineri Jean Marie Vianney Gatabazi ngo yabitangaje avuga ngo mu ntara y'amajyaruguru yaheraga inkuru ivuga ko ngo imusanze bafite umuriro kugeza uwo amashanyarazi ngo bafite 51% igakenke 36% gicumbi 49.2% Rulindo 46% na Burera 41%. Ubwo muri totali ubwo urumva ko umuriro mu by'ukuri abantu mujye mutubwira cyangwa mwumve niba iyi leta ibivugisha ukuri ni ukuvuga ngo 45% kw'abaturage batuye mw'utu turere tugize amajyaruguru bafite umuriro baracana umuriro mbese bafite umuriro ubageraho ni ukuvuga ngo mwatsiye presque mu ngo 10 enye cyangwa 5 mu ngo 10 zigiye zifite umuriro ugize mwayene ibyo abaturage bari mu Rwanda babumva bajye bumva baze ni leta nibi byo bandika kuko nibi bandika babitangaho amafaranga ntago bajya kwandika kandi aya mafaranga bari imisoro y'abaturage ntago bajya bandika ibintu bitari byo kubeshya ngo babiteho amafaranga ibi nabyo ni ukunyereza umutungo w'igihugu kandi ni imisoro y'abaturage abaturage bakwiye kuyakoresha ikindi kintu ubwo batubwira niba koko mu ngo 10, 4 cyangwa 5 zicaniwe zirimo umuriro mu ntara y'amajyaruguru ntago duhari ni ibintu baba banditse ariko bajye bafata n'iyi leta bumve niba ibabwiza ukuri niba uwo muriro uhari niba ingo 4 cyangwa 5 zicaniwe mu ngo 10 muri mwayene ibyo ngibyo twavuga duti iyo leta wamaganiri gutera imbere ubwo niho baheraga bavuga bati niba 45% zicaniwe muri 2024 ubwo ngo 100% baba bafite umuriro ibyo niyo kubeshya ntibinashoboka kubera ko iyi leta imaze imyaka 27 itegeka ntago batubwira ko mu myaka ibiri iri imbere aribwo bagiye gufata igice cy'abaturage 50% ngo bagicanire kandi aba 45 niba ari nabyo bakoresha igihe cy'imyaka 27 icyo ni ikinyoma rwose cyambaye ubusa nizera uretse ko ntizera yuko ari nabyo yuko abantu 45% bacaniwe mahari mu majyaruguru wenda utundi turere tw'igihugu wenda baragereranya ariko ibi bintu ntawabyemera ariko tunavuge yuko iyi leta hari ibintu ibeshya abaturage bibwira yuko nda ari ukuri kandi ibi nabyo bitwara amafaranga buriya niyo yaba ari makeya kujya wandika ibihuha gusa abakozi babikoraho bakwiye gukora ibindi bintu bifitiye akamaro abaturage nawe kugira ngo ujye gutangaza inkuru nyinshi z'ibihuha zidafite akamaro abo bakozi bazandika barahembwa ntabwo rero wahora mu kinyoma ngo uvuge ngo abaturage bazatera imbere ariko hari n'ibindi bintu nanone bikenewe nka biriya bintu byo gufungura demokarasi abantu bakavuga ibyo bashatse ntibabizire gufungura abantu nka bayidamange babafungiye ubusa ngo bavuze gusa kandi mu by'ukuri yavuze umuntu yavuze bihurihe n'uko yakoze icyaha njye nahoze nibaza ntese ubu Edouard cyangwa abandi batwumva umuntu avuze ati ngiye kwiba imodoka y'umuntu ukabigambanaho n'umuntu mugenzi wawe ukamubwira ati ejo tuzajya kwiba iriya modoka bwa waba utaragerayo bakagufata ubwo wafatwa ugafungwa ngo wibye imodoka kandi imodoka nta iri hahandi ngo nuko wabivuze cyangwa nuko wabigambanye ukajya gufungirwa ko wibye imodoka bera abayidamange abwira ati abantu nimuhaguruke mwivugire yenda bakore n'imyigaragambyo biriya bintu bamufungiye ni nk'uko bavuga uti tuzajya mu myigaragambyo bakagufata utari wayikora ibyo bintu wabifungirwa kandi nta myigaragambyo babaye bagomba kureka nibura bakareka ikaba ikagira ibyo yangiza bakavuga ati uyu muntu niwe dufata kubera ko ari we wakoresha imyigaragambyo abantu bakamena ibintu nk'ibyo rero gufunga abantu nk'abo ngabo kubima uburenganzira bwo kuvuga ukavuga ngo ishyaka rimwe niryo rizakora ibintu byose haje irindi shyaka ngo byaba bibi ishaka byose yaba rivutse mugahitamo kuri kasa umutwe kurigereka hibyaha batigeze bagira abantu baba bayoboye amashyaka cyangwa bashaka kuyashinga bakabakata ntibongere kuvuga ibyo ni ibintu mu by'ukuri bidashobora gutuma igihugu kitera imbere niyo wazana iki niyo wavuga ngo uraba hano uwo muriro w'amashanyarazi buri wese ukanamuha smartphone nta utabemerera kuvuga utareka ngo bavuge bisanzure ibyo nta kintu byaba bimaze ikindi nanone smartphone n'ibi bintu byose by'umuriro w'amashanyarazi ni iki buriya bijyanye na education y'abenegihugu ntabwo ushobora gufata ibintu bya ordinateri na bya computer ngo uyihereze umuntu utarize utazi gusoma no kwandika cyangwa se utazi uko bayifunga n'uko bayifungura ni ibintu iri terambere rijyana na nivo ya education abaturage baba bafite nonese n'uha abaturage bose smartphone mu gihugu atazi kuyikoresha atazi gusoma no kwandika
turano kuyireka ntabwo umuntu yako birahenda no kuyikoresha n'ibintu birahenda ariko kwitunga kwa
njituma nabyo birahenda ariko birasaba n'ubwenge kugira ngo abaturage babe arediqué bafite ubwenge bushobora kubageza kuba bakoresha new technology cyacya nyine igezweho kwanza amafaranga bayishyire mu bumenyi mu burezi urwo rubyiruko rw'abashomeri bareke kuba abashomeri kwa smartphone nge ntacyo mbona byunguye kandi yenda umwana ari kuburara ibyo ni ibintu bisa nkaho bisuzuguritse ndumva mu by'ukuri imibereho y'abaturage baragereho bakatubeshye bagakora bya binyoma bahereye kuva kera ntibanagereho ngo banikosore ngo bumve yuko wa mugani n'ibindi bihugu biba bibaseka ntekereza ko n'abari abaturanye nk'abantu nk'abarundi nibo bakunze gusuzugura babaseka ariko babasuzugura yenda ngo ntibakize ariko hari igihe ntekereza ko babaseka cyane kurushaho nabariya abakongore begeranye ejo ibintu byinshi cyane ariko ntabwo twavuga byose ngo tubirangize ariko ibintu by'ubukene n'imibereho y'abaturage bigomba kwigwaho neza ariko kujya hariya bagakubita ikinyoma hariya bakabeshya abantu bakandika ibintu bitari byo kandi hakagombye kuba inkuru nziza abanyamakuru batari inkuru zigera ku baturage murabona bariya bacyuma ukuntu bajya babagira babakoza hirya no hino baravuga bati inkuru dutara nizo kugira ngo abaturage bikosore n'abayobozi bikosore ku byo babishwe ariko bariya abantu nta mahoro baba bafite ajya no gutara inkuru afite ubwoba ubwo se waba umuturage ubitse ubwoba mu mutima we ajya ku kazi ke kagombye kugirira abaturage afite ubwoba warangiza ukavuga ngo ntibatunge smartphone cyangwa ubahaye amashanyarazi mu by'ukuri urabungura iki kandi biriya bintu byo kuba abantu amakuru adasohoka byagiye binagira n'ingaruka ku bayobozi buriya bariya abayobozi barya za ruswa nuko nta bantu baba bahageze ngo batare amakuru izo ruswa zitari zatangira kuribwa zamara kuribwa abantu baramaze yenda kwamburwa kandi barakoze wowe ugasanga ntagaruriro ariko wa munyamakuru yaba yarahageze akabivuga akabitangaza kubera ko deja yenda uwahageze umunyamakuru wahageze niwo bemereye ukorera leta ariko uwigenga afite uburenganzira bwo gutangaza inkuru n'iyo ruswa itari yaribwa ibyo rero leta ntiwabiyikoza abanyamakuru nyabo bakwiye gutangaza inkuru nyazo usanga nabo bafite ubwoba baratewe ubwoba n'abo bayobozi kandi amajyambere ntashobora kugaragara mu gihugu icyo ari cyo cyose Edward ndumva ibintu by'ubukene ari cyo nabivugaho ni byinshi ntawabivuga ngo abirangize bizatwara igihe
urakoze wari uvuze uti ikinyuma nyine cyari kiriya leta nyine nigeze usanga gikabije urabona twari tuvuze tuti smartphone nako kuyitunga ugomba kuyiriha kandi ntabwo internet ntabwo ari ubuntu ugomba kugira amafaranga yo kuyiriha niba umuntu se atabasha kugura abantu batabasha kwigura agapfukamunwa kujya kumuha smartphone azayitungisha iki internet agomba kuyigura kamemo mwana abonye ejo bundi umuntu w'umucikacumu ngo bahaye inka aravuga ati munyubakire n'ikiraro ariko nta kiraro mfite urumva ubwo nuvuga ko nta n'ubwatsi mfite urumva hari n'undi n'abandi bajya baha inka ejo bundi mwabonye hari inkuru yaturutse mu Rwanda umuntu adetaye kandi umuntu ndumva ari umuveterineri ngire ngo cyangwa umugoronome adetaye adepanse ziba mu bworozi atwereka ko inka ziriya zikamwa amata menshi itwara ishobora kurya ibintu bifite gutwara 500,000 ku munsi none se iyo nkawe uyifashe ukamuha umuntu w'umukene w'umucikacumu cyangwa se n'undi mukene wese ibyo 500,000 ku munsi azabivana he umuntu utabona utabasha no kubona amadolari 3 mu mwaka yo kwigurira miti wese ukamwigirekaho iyo nka irya ikuta cyangwa se ishobora gutwara amafaranga 500,000 ku munsi kubera ibyo ba kuyitaho ni biki byo urumva ko ni ibintu rimwe na rimwe bakora ibintu rimwe na rimwe usanga nyine bita usanga gahunda ibyihutirwa atari byo bakora nacyo twashaka kugera uyu munsi mureka turebe indi ngingo rero nanone indi ngingo ya gatatu nayo yanyuma hari amakuru batanga muri kiriya gihugu bagashaka kwereka ko ari amajyambere bagezeho ko ari ikintu gitangaza bagezeho ariko bajya inkuru wayisesengura ugasanga ahubwo ibintu byaracitse ugasanga bya bintu batubwira kera byose byari ibinyoma bikomeye cyane n'urugero murabona muri 2021 turi muri 2021 FPR imaze imyaka 27 ku butegetsi bamye batubwira ko ikibazo cy'amazi rwose bazagikemura none igihe ni ikibazo cy'ubuzima batubwiye bati amavuriro ahari u Rwanda mujye murubona mu binyamakuru n'iki byose bati abantu bagera mituweli bose bafite mituweli barivuza iki byose ubirebeye kure ukabagira ngo kuko ubuvuzi burakora ejo bundi twaberetse ko dukurikije inkuru duhereka inkuru zagiye zituruka mu Rwanda twereka ko twaberetse ko turiya tuntu twatuvurura duto bita poste de sante turi munsi ya centre de sante utuvuro twegereye abaturage twinshi na turiya Kagame ubwe yubakishije ku mupaka ngo abaturage be batazongera kujya bajya kwivuza ngo mu mahanga bikamutera ikibazo kubera ko afite umubano mubi n'ibihugu duturanye atereka mubakira utwo tuvuriro mujye mwivuza hano mutazongera kujya mujya kwivuza mu mahanga utwo tuvuriro natwo Kagame yubakishije ubwe nta baforomo bahari twabonye n'utundi tuvuriro n'andi mavuriro ane mu Mutara nayo atagira abaforomo bakayubaka bagashyiraho ngaho ariko akabura abaforomo kubera iki amashuri y'abaforomo ngo twabivuze ubushize mu minsi yashize amashuri y'abaforomo 2007 barahagaritse aya mashuri ya secondaire yigishaga ubuforomo aya mashuri y'abefirimiyeri barahagaritse anone abaforomo barabuze Kagame arubakisha amavuriro akabura abayakoramo noneho hari inkuru rero batwandikiye bavuga ngo ayo mavuriro ngo reka nshake iyo nkuru iravuga ngo burera ngo amavuriro iyo mu tugari yatumye baca ukubiri no kwivuza magendo mubyumve neza ubu turi muri 2021 baratubwira ko abaturage mu Rwanda bivuza magendo kandi abaturage mu Rwanda batubwira ko bafite mituweli n'imiti ngo bahera ubuntu ibintu bimeze neza ariko abaturage bivuza magendo noneho reka tujye mu nkuru hangaha ngo hari umuntu wavuze ati ngo yagize ati hari umuntu wavuze ngo mbere yuko batwubakira irivuriro ubwo nabatangaga ubuhamya muri iyi nkuru ngo mbere yuko batwubakira irivuriro rya Kamanyana abatuye muri ako gace twivurizaga ku kigo nderabuzima cya Cyanika ubu niyo nkuru y'Iburera guhera ngo kuhagera no kugaruka ni amasaha 4 abantu baturage bajya kwivuza ku kigo nderabuzima cya Cyanika ngo kugenda no kugaruka ni amasaha 4 ngo byatugiragaho ingaruka zo kurembera mu ngo n'abajya kwivuza bakagerayo uburwayi bwiyongereye noneho umuntu arakomeza ati ngo twageragayo twatinze twagera mu kigo nderabuzima tukahasanga abarwayi benshi kubera iyo mpamvu rimwe na rimwe nahitagamo kujya kwivuza muri Uganda kubera ko serivisi mu Rwanda urumva nta kigenda ibigo nderabuzima ni bikeya biri kure cyane akenshi batubwira ko nta n'imiti ihari n'utwo tuvuriro Kagame yashyizeho naho n'ahagiye haboneka abaganga ngo baboneka rimwe na rimwe muri avamidi imbere ya saa sita nyuma saa sita ntibaboneke iminsi ya konji ku wa gatandatu ku cyumweru ubwo ntibibaho utwo tuvuriro ntitujya dufungura ugasanga rero abaturage barimo kwitotomba bati utuvuriro tumaze iki tutagira abaganga wagiye nta n'imiti ihari bimeze bite noneho rero uwo muntu ngo watewe wararambiwe ibyo bibazo nyine byo kutagira amavuriro ngo yajyaga ajya kwivuza Uganda ngo kandi ngo nyuze inzira zitemewe zapanya ngo yajyaga ajya kwivuza Uganda ngo twagerayo tukahahurira n'ingorane nko gutukwa gufungwa no guhohoterwa n'uhawe serivisi bakabanza kumucunaguza ikigeretse kuri ibyo ni uko baduhaga imiti itujuje ubuziranenge ku buryo hari abo yatezaga ibindi bibazo aho kubakiza uburwayi ahangaha mwumvisemo ikibazo gikomeye turi mu 2021 aho abaturage bavuga bati tujya ku kigo nderabuzima tukagenda amasaha 4 kugenda kugaruka n'amasaha ne rimwe ne mwagira ugasanga nta imiti hari ati byo bintu bigaturambira tukajya tugafata inzira tukajya kwivuza Uganda bakadutunabuza bakadutuka bakaducyurira n'iki byose bakaduha imiti ituruje ubuziranenge n'iki byose urumva ko iki kintu muri 2021 murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane umuntu wavuga ngo Kagame yateje ubuvuzi imbere yababeshye ukurikiye iyi nkuru none reka tujye kuri inkuru yindi rero inkuru yo iravuga ngo nyaruguru urumva ko iyi nkuru bayanditse bashaka kwerekana ko hari ikintu bakoze ariko wajya kwisengura wayinjiramo ugasanga ahubwo ibintu byaracitse bo indi nkuru nayo iravuga ngo nyaruguru ngo basaga 3,000 ngo bavomaga umuyoboro ngo batende iyi nkuru y'amavuriro ngo burera amavuriro yo mutugari yatumye baca kukubiri no kwivuza magendo ni inkuru ya Kigali Today bo noneho inkuru yindi ngo nyaruguru ivuga ngo nyaruguru ngo basaga 3,000 bavomaga mu Kanyaru ngo bubakiwe umuyoboro w'amazi yo ni inkuru yo mu gihe ko ngo reka turebe ikintu rero kirimo muri iyo nkuru iravuga ngo abaturage bagenzaga bate abaturage ngo bajyaga bajya kunywa amazi mabi ngo abavuga ngo bajya ngo kantara uwitwa Kantara Maverena ngo yavuze ngo mbere yuko tubona aya mazi twari tugowe cyane kuko twavomaga turi muri 2021 mbyumve neza ni inkuru yo muri iki cyumweru urumva ko ni mu kwezi gushize nuko bari babayeho ngo mbere yuko tubona aya mazi twari tugowe cyane kuko twavomaga amazi y'uruzi rumanuka rw'Akanyaru nta n'ahandi hantu twagiraga amazi no mu bishanga wasangaga ari ukunywa y'amazi agenda yireka hagati mu migende mu 2021 mbyumve neza nize ko abanyarwanda mwese muzi uruzi mukamuzi imigende icyaricyo yo mu bishanga abaturage baravuga ko banywaga amazi yo mu migende ubu byukuri muri uyu mudugudu wa Kivu twari tubayeho nabi nta amazi meza twagiraga noneho bavuga ngo nakomeza avuga ngo byatugiragaho ingaruka zirimo kurwara inzoka mu 2021 mu byumbe neza ngo imiswi ugasanga nta nubwo dukaraba cyangwa ngo tumese uko bikwiriye ariko ubu ndemeza ko tugiye kujya kubikora umva rero ko ahangaha basubira cya kibazo cya gatabazi bavuga ngo abaturage ngo bambaye ngo ikira yavuga ngo bambaye uducocero ngo n'ibyahi ngo basa nabi batajya bamesa ahangaha abaturage bavuga ati nta mazi tugira ntabwo byatubiraga ikibazo cyo kubona amazi yo koga no kumesa ntabwo byadukundiraga abandi bati tunywa amazi yo mu migende no mu ruzi yandi arimo imisundwe mubyumve neza mu 2021 none wabahaye donc kuva muri 1994 niho abantu batangiye kunywa amazi mazima muri 2021 ubundi batungaga nari amazi yo mu migende na no mu ruzi bati tubona amazi yo kumesa tubona amazi yo koga umva ko icyo ni ikibazo gikomeye cyane mu myaka umva rero ni byare mu rero mu myaka ishize igihe bamye batubwira ngo abanyarwanda bafite amazi meza ariko reba mu 2021 turasoma inkuru nk'ingiyi abanyarwanda baranywa amazi yo mu migende abaturage bavugira harimo imisunuko mu migende mu byumve neza umva rero ko angaha rimwe na rimwe inkuru batangaza ziba zihishemo izindi zishobora kutwereka uko ibintu bihagaze muri 2021 ntago ari ibintu bishimishije cyane ni ibintu biteye agahinda ku butegetsi bumaze imyaka 2021 ariko bugenda bubeshya ko bwateje abaturage imbere ko ari Singapore y'Afurika ese muri aya mazi uko mubibonye na kuri bari abaturage bajya kwivuza Uganda twavuga ko Rwanda ari Singapore y'Afurika koko biriya bajya batubwira ngo rwateye imbere rwagize gute ahubwo ni igihugu kiri mu bihugu bikeye cyane ariko igitandukanye n'ibindi nuko bo babeshya imibare bakirekana uko batari reka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane Edouard urumva nyine nicyo kimwe ni ntabwo bisigana cyane n'izindi nkuru twavuze kubera yuko urumva amazi deja ni isoko y'ubuzima nta nubwo nzi impamvu atariyo bahera ngo bavuge bati dore mu myaka 2017 abaturage 100% bafite amazi ntanga muri Nyaruguru bakavuga bati yenda hari amazi 99% ariko kuba bakivoma ibirohwa ni ibintu no kubivuga mu byukuri bare exagera cyane ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye gushakira ngiye gukora ku buryo abaturage babone umuriro w'amashanyarazi mirongo itanu bagere kuri mirongo itanu ku ijana kandi nibura na makumyabiri ku ijana badafite amazi meza. Amazi ni isoko y'ubuzima. Udafite amazi nta kiburi cyo buri agatabazi yavuga ngo bambara ngo ibintu urumva bitameshe abandi ntiboga cyokora hari ibigenda bigabanuka data muribuka ko hari igihe mu myaka ashize bajyaga bajya koza abantu bagakora umugoroba wo kujya kuboza byabaga ari ibintu bishegeje yenda byo byararangiye nta wamenya uko byagenze ariko ni inkuru zitakivugwa so far wavuga ko hari cyakozwe yenda ku buryo bageraga aho bajya koza abantu bahandura amavunja birya bintu ni ibintu byari bisereje nyine ubwo yenda ni improvement yabaye ariko nabwo amazi aracyari ikintu cy'ingenzi cy'ibanze gutekereza ko ibi by'amatelefone gutekereza ko ibi bya binaba consoma deja nkuko warubivuze telefone zira consoma cyane zitara batari bagira nyine babona n'amazi yo gutegura ibiryo yo koga yo amazi akora ibintu byinshi cyane nabyo iyo ni ubuzima rwose nta cyo umuntu yarenzaho kindi ariko igihe batari bageraho bayabona ijana ku ijana cyangwa se na mirongo inani na gatanu ku ijana nta gihe wazavuga ngo icyo gihugu kizatera imbere ubwo abaturage ni ukuvuga yuko hari ibintu urimo ubabeshya cyangwa ubatekinika na biriya byo kubaka amazu meza ngo ahambaye cyane ameze nk'ayo muri Amerika cyangwa hehe cyangwa i Burayi maremare atafitiye akamaro abaturage kandi nziza ko abaturage badashobora no kubona amazi meza yo kunywa bakivoma ibirohwa nta kibazo ntacyo byagakwiye ntacyo bakwiye kwiratamo ngo wateje abantu imbere yenda ngo wazamuye abantu miliyoni barafite amamodoka meza aya manini nyine biriya veyiti nizo njya mbona bavuga ariko uzi neza yuko abaturage benshi abangaba iyo tubivuze benshi badafite amazi ni benshi cyane ntabwo rero waba uvuga ngo abantu batuze za veyiti ngo yenda ngo bafite imihanda myiza ngo bubatse amazu meza baranakubura yewe baranayarimbisha ariko uzi neza ko abaturage abenshi batagira amazi meza waba ndi ugafata abaturage ukabakura ku mazi y'ibirohwa hanyuma ibindi bikaza nyuma ko urumva harimo ingaruka nyinshi barwara izo nzoka urumva mituweli do sante cyangwa se inzego z'ubuzima zihora zivura zita ku bantu bo kubera indwara batewe no kubura amazi meza noneho nizo poste do sante twavugaga urumva nazo ziba zifite akazi kaniyongeraho katari ngombwa kubera ko ziri kwita ku bantu mu by'ukuri bitari ngombwa wowe baha isuku ihagije cyane cyane nko ku mazi meza ibindi byose uzabugabanyirije inzego z'ubuzima mu mafaranga zakoreshaga cyangwa mu mwanya bakoraga bari gusuzuma abo bantu bafite izo ndwara ziba zitewe n'imibereho mibi yo kunywa amazi mabi no kutagira isuku ibyo byose bitera indwara ibyo ntawe utabizi kandi indwara kandi kiri cyiza indwara buriya zituruka nko ku mwanda uzi ko zirandura cyane hari igihe zirwara abantu bake kubera icyo kibazo cy'umwanda zikagenda zandura mu bandi zandura mu bandi urumva ni hahandi wajya gusanga abantu barwara nk'amavunja nayo aranduza uko ava kuri bamwe akajya ku bandi abandi bakarwara ibintu biriya by'inda nabyo by'umwanda nabyo birandura urumva isuku kwanza ntibite ku bantu ku bintu by'ibanze bifite akamaro ibindi abaturage barabyikorera n'abaturage rega bazi gutekereza hari ibindi bashobora kwikorera nk'ibyo by'amatelefoni twavugaga none se umuturage wamuhaye uburenganzira bwo kwikorera icyo ashatse wibwira ko iyo telefone atayigurira kandi akashobora no kwishyura interineti yayo ariwe wabyikoreye kandi utiriwe ubimushyiraho ingufu cyangwa unabimutegeke ariko igihe uvuga uti bajye banywa amazi inka zirirwa zitumamo no ntabwo nta bintu nta cyo umuntu aba ari gukora ntabwo wamenya ko ari leta mu by'ukuri yoruganiza ibintu bireba abaturage cyangwa bireba igihugu cyose kandi igihugu ntabwo ari igihugu turi kureba ubu ngubu ni n'igihugu kiza mu myaka 20-30 urwo rubyiruko rugomba kuba rwagize uburere bwiza biturutse hasi bakazagera mu myaka 40-50 ari abasore bubakitse igihugu sitire yacyo ni ukuvuga ibyo bari gukora ubu ngubu ni ibitegura u Rwanda rw'ejo niba bari kubikora nabi cyangwa bagashora amafaranga hatari mu by'ukuri barahombya igihugu nta n'uwamenya impamvu baba bamaze igihe kingana gutya birirwa babeshya abantu n'abaturage baba bagomba guhaguruka yenda icyo cyaba ari ikintu gikomeye kugira ngo bahaguruke ariko nanone bareke kubeshya abaturage kubereka kwicisha ibitangaza ndetse kubizeza ibitangaza kandi bidahari bitanashoboka ya Edward ndumva iki kintu cy'ubukene ni ikintu n'ubukene nta nubwo ari ubukene twavuga yenda abaturage bitera ahubwo ni karemano ni ubukene buremwa na FPL n'imiterere yayo n'imitegekere yayo donc ikabaremera ubukene ikabahereza abaturage bakakira bagakomeza bakabaho nabi ariko mu byukuri bari bafite kuba babwikuramo iyo baba bafite ubuyobozi bwiza numva nabasaba ko bareka abaturage cyane cyane rwose ibintu bikomeye kureka abandi baturage bafite irindi jwi nabo bakavuga bakerekana ibyiza bageza ku baturage ntabwo wavuga ko umuntu uri muri FPL wenyine ari we ushoboye ibintu ariko hariya nibo bica bagakiza hanyuma abandi bazanye ibindi bitekerezo byabo ugasanga baraniganwa ijambo cyangwa se barabahohotera ubu iyo bareka yenda nka za harariya amashyaka yaba ntaganda yatangiye za mitingi kera iyo bareka gakora ubu nayo bari gutanga ibitekerezo nabyo bikubaka abaturage ariko ubu FPL yarabyigumaniye ariko nanone irushaho kubizanja kandi imyaka igenda yiyongera ariko biri kwica Rwanda rw'ejo Edouard numva ntavuga byinshi cyane kubera ko ni ikibazo cy'ubukene kigikomeje ari ababishoboye bumva arabyitahuka cyangwa n'abandi bajya bikosora kuko nta n'ikigoye kiri merega ni ukuhaba umuturage uburenganzira bwe akishyira akizana simple ya nibyo navuga Edouard murakoze
urakoze cyane ndumva nta yindi ngingo usibye ko nababwira ko umwumvise ibibazo tuganiye ko ni ibibazo birebire ukurikije ukuntu abaturage bo mu Rwanda bafite ibibazo byo kuriha mituwere ariya n'ibintu cyane ikintu kibanze cyoroshye ariya amadolari atatu mu mwaka ni ikintu kibanze niba umuntu atabasha kuyarihira icyarimwe agomba kuyariha mu byiciro cyangwa se bamwe bakananirwa no kuyariha ku buryo leta igomba kuba yatangira idolari rimwe amafaranga igihumbi akananirwa kuyitangira yiyongereraho kugira ngo leta igomba kuyamuvaniraho kugira ngo yamutangire ni urugero rworoshye rwerekana uko ubukene buhagaze mu bantu benshi kandi mu byiciro byo hasi ariko reba nk'uyu munsi badusohoreye inkuru ivuga ngo Kigali ngo barashaka ngo turatuma imodoka tugenda mu kirere iyo nkuru ivuga ngo kira ngo tumodoka tugenda mu kirere ngo bidasanzwe ku mushinga w'utumodoka tugendera mu kirere uzahindura isura muri Kigali ha hangaha muri inkuru bavuga ko ngo utwo tumodoka ngo dutwarwa n'abashagira tugendera mu kirere wenda tuzajyana abaturi cyangwa abaturage bose bazajya bagendamo ngo batwiteze muri mu 2024 nejo bundi mu myaka itatu urumva ariko mugereranye ibibazo tubonye mu kanya tumaze kuganiraho mwumve ahantu leta ishaka gushyira amafaranga rejo bundi mwabonaga leta iriya leta y'u Rwanda bayishyira ifata umwanya w'142 mu bihugu 152 mu byerekeye human capital index ariko cyane cyane uwo mwanya bawuhejwe n'uko kubona baraje hafi ya nyuma ni ukubera ireme ry'uburezi none twabonye hejuru twabonye abana 330 bataye ishuri kubera ingaruka za covid-19 leta nta kintu yakoze kugira ngo basubize mu ishuri urumva ko ikibazo cy'uburezi bo ntacyo bibabwije ahubwo bo barashaka ibibazo bya smartphone ibibazo by'umurasire w'izuba ibibazo bya ngo byo kubaka ngo tutumodoka tutwarwa n'amashanyarazi tugenda mu mujyi tujye dutembera mu mujyi ariko icyo kibazo cy'ingutu cy'uburezi gituma u Rwanda ruza mu bihugu bya nyuma ku isi mu byerekeye ireme ry'uburezi bakakirengagiza tutemburumwa urumva ko u Rwanda ruzahora ari kirizo mu byerekeye ireme ry'uburezi kubera ko niba ibibazo nka biriya bitabahangayikisha ni ukuvuga ko uburezi batabwitayeho n'ubu batubwira ko ngo bashaka kuba ngo igicumbi ngo cy'ubuvuzi ku buryo abantu bazajya baza kwivuza mu Rwanda ngo bagatanga amadolari kandi batwereka ku rundi ruhande bakatwereka ko batitaye ku ireme ry'uburezi urabona ko bari abantu nta kigenda ibintu baplaninga ni ibintu bitihutirwa ni ibintu by'ingenzi ibintu bya ngombwa ibintu bikenewe kurusha ibindi bikenewe by'ibanze ko umuntu yabivuga by'ibanze ntabwo babyitayeho bo bafite ibindi bintu bibazana amafaranga byo kwicururiza no kugera gute no kwigaragaza nibyo baha agaciro ariko ibintu by'ibanze ibindi ntacyo bibabwiye reka ndekere aho ngaho rero mushimiye ndagushimiye ko waje mu kiganiro nagira ngo niba hari igitekerezo wenda utabashe gutanga ube wagitambutsa unasezere turangize ijambo rya Jean Pierre
ya urakoze Edouard nari ndi monseka mbonye ibyo tumodoka na mbonye n'igishushanyo cyatwo ndumirwa hari igihe nyine utekereza ngo abantu menya ari abasazi ntago umuntu abyumva neza abantu ibitekerezo byabo aho bigana ibintu by'utumodoka urabona ni nka zira za drone niba buzikora akazi mu by'ukuri hari bya cyakishushanyo cyitwaga niba ari Monica sinzi cya Sofia nabyo byarahinze birahita ibintu nyine bakora ni nk'abantu batekereza mu isi isanzure babarota bari mu nzozi ntabwo njye numva ukuntu umuturage aba afite ikibazo cy'amazi wowe ukavuga ngo ugiye kuzana ngo utumodoka dutwarwa n'amashanyarazi mwibuke n'ubundi mu minsi yashize igihe Kagame yavugaga ikintu cyitwa gari ya moshi murabyibuka ari imbere y'abantu abiyemera habishongora ngo gari ya moshi murayizi mwibuke ubungubu aho bigeze aho bigoye noneho no kuba n'imihanda yabahuzaga n'ibihugu badashaka ko yinjira mu gihugu cyabo ubuse kuko abantu bazagomba mu ibi bintu kuko kuretse kubeshya n'ibintu biteye kwibaza byinshi kwibaza utese Rwanda rw'ejo baruhishe iki niki bavuga ko bamariye abaturage mu gihe bababeshya ibintu bimeze nk'inzozi mu by'ukuri ntabwo mvuga ko bitashoboka ututumodoka ntabwo ari ibitangaza ntabwo ari ibintu bidasanzwe ariko kutuzana mu Rwanda aha abantu abaturage badashobora kubona amadolari atatu ku mwaka ya mitiweli mu by'ukuri tseshemu ni ibintu bigaragara ko atari leta y'abanyarwanda igomba kuba ifite abandi bantu ikorera batari abanyarwanda ingira ngo benshi bamaze no kubimenya kandi barabizi ko atari ibintu bimaze igihe kirekire kandi mu by'ukuri niyo ubona ukuntu abaturage baba bakubitwa henda ngo bamufashe yibye sinzi uba babandi bushize baherutse kwiba umuntu bakamukubita bakamwica ari umusore w'urubyiruko ngo yibye bamurashe umuntu ngo atorotse gereza ari mu mapingu baramurashe arapfuye hari ibintu byinshi byerekana ko iyi leta mu by'ukuri idakorera abanyarwanda uretse na Kagame wenyine n'abayikoramo mbese uko uruhererekane rwabo rumeze ntawuzi niba hari ufite igitekerezo cyo gukunda abanyarwanda mu by'ukuri kizima ngenda ndangiza Edouard twari twavuze kuri COVID mu gihe abaturage baba bari impamvu ndi kubikomeraho mbivuga ko iyi leta wagira ngo ntikorera abanyarwanda twarababwiraga duti dore abantu bagiye muri COVID niba bagiye muri COVID nimubateganyirize ibintu byo kubafasha aho kugira ngo mubahutaze ngo mujye mubaraza mu mastade mwabonye bari bagiye bicira ubukwe bwabo bari bagiye mu bukwe na n'ubu baracyabafata turabwira duti nyamara iyi COVID ntago ari cyo cyorezo cya nyuma ejo bundi mwari mwabonye uko ibirunga biri kuruka batangiye kwakira impunzi twabwira duti ibintu bibini byinshi iminota amasaha makumyabiri n'ane ibintu byinshi bishobora kuza byibasira igihugu cyacu mugomba guteganya ko hari ibyorezo byinshi bitari COVID bitari no kuruka ibi birunga mugateganya ko hari n'ibindi byorezo bishobora kuza uretse n'ibi birimo yenda biri kugenda bishira ibyo rero ntibabikozwa ahubwo bigira mu bintu bimeze nk'inzozi bameze nko kurota yenda twavuga duti ubwo abafaransa yenda bagarutse numvise babasezeranyije kubaka iriya nzu ndangamuco hari abantu benshi bari barifuje ko yakubakwa leta ntawari uzi niba ari amafaranga yabuze numvise hari ibintu basezeranyije abantu bo mu Rwanda bari bifuje nigeze kumva uriya Kayirebwa w'umuhanzi avuga ati kuki tutagira inzu yo y'imikino y'abantu bakoreramo imikino twabiki ibyo wabonaga ari ibintu bibabaje ariko ukibaza ugasanga na leta itabuze amafaranga abafaransa bivuze bari basezeranyije yindi byo bari barabuze bagiye kubibona yenda akagira ikiyongera ariko biragoye kubera yuko habari mu muzigire nk'uko twabivuze kuvuga ko yenda hari ikindi leta tuyitezeho byo biranagoye kuko niba batarikosoye mu myaka 2027 bishize bakavuga ngo muri 2024 mu myaka itatu iri imbere ngo bazaha icyo bagezeho kwaba ari ukutubeshya twikomereze mu by'ukuri tubwira abaturage tuganye mbese ducukumbure turebe ibi baba babeshya bishobora kubafasha ariko n'abatwumva bajye bumva yuko atari uko tuba twabuze icyo dukora tuba tugira ngo dukebure cyangwa se tubumvishe ko iyi leta ikabije kubeshya rero Edouard numva nagushimira ngashimira abo twafatanyije Serge na Chantal n'abandi bantu yenda babikurikiye kuri iki kiganiro nkabashimira muri make abantu bose bagira contribution iyo ari yose baza gutanga mu buryo ubwo aribwo bwose ntabwo mvuga yenda kuri radio gusa n'ibindi byose dushyiramo ingufu kugira ngo dukebure iriya leta yumve ko iyobora abaturage rero nkaba nagira nti mukomere mugirije byizwe naho gutaha
urakoze Jean Pierre ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro nabandi tutwe dukorana batabashije kuboneka nabo ubwo ndabashimye kandi ba mbahamagara ku butahe ndabashaka bazashaka kanya ariko nyine turabizi ko buri wese abafite ingorane yagize nta kibazo gihari ndashima kandi Serge na Chantal badufashe ku buhanga bw'ibyuma ngashima n'abanyarwanda bose badukurikiye bakurikiye ikiganiro cyacu nkabararikira ko tuzakomeza ikiganiro cyacu kuwa kane ugitaha nkuko bisanzwe ubu rero ntibazatangwe ngo tuzongera dusukure ibiganiro byacu mwese rero abadukurikiye mugire ibihe byiza Imana ibarinde turabakunda cyane kuri radio itahuka mugire amahoro
nirwogezwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura kinyu ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Nyamamari hose iraganje